ngo cyose nari mfite none aragiye aransezeyo anzigiye agahinda baby you're everything I need everything I want everything I have niwe najyaga nseka nawe niwe najyaga nibagaho none aragiye aransezeyo anzigiye agahinda
See my life.